Blog Talk Radio.
Abakunzi ba Radio Iteme nongeye kubasura kandi mbahe ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi ni kuwa kabiri ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2022. Ni turashimiye Jean Paul mu kiganiro igihe ni iki ndaba ndi kumwe na Bwana Shire Kamana muri ikiganiro. Ikiganiro cyacu rero kuri mugoroba kikaba kigiye gutangira. Bakunzi b'ikiganiro igihe ni iki nongeye kubasuhuza mbifuriza ibihe byiza aho muri hose ni turashimisha kuko namaze kubabwira ikiganiro cyacu reka tugitangire ku nkuru abakunzi bacu batwandikiye bavuga bati ese koko Iringira arafunzwe cyangwa se yararuzwe cyangwa se yarishwe yanyweye utuzi cyangwa se yagiye kwivuza mu Buhindi ngo kugira ngo bamuvomemo utwo tuzo niho bamwirukanishije ndagira ngo iyi nkuru kuko tutari buyitindeho cyane abariyo mperaho mbere yuko za kuzana Ashire Kamana muri ikiganiro kugira ngo tuze gufatanya hanyuma maze kubabwira ibyo badusabye kugira icyo tubivugaho mbanza kugira ngo mbatumikire noneho tujye muri gahunda y'ikiganiro cy'uyu munsi. Ibingira cyangwa se general wuzuye Ibingira Fred wari usanzwe ayoboye inkera gutabara ntabwo akiri umuyobozi wuzwi cyangwa se officiel w'izo nkera gutabara kuko niyo bibaye ngombwa ko bahamagaza ko umuyobozi w'inkera gutabara aza guhagararira ajya guhagararirwa cyangwa se mu mikoro runaka hagenda Frank Mugambage. Frank Mugambage rero murabizi ko yahoze ari ambasaderi muri Uganda acyura igihe arasezererwa ndetse amakuru twizeye cyangwa se dufite kuri Radio Iteme nuko yari yanasabye ko anasezererwa burundu mu gisirikare ariko kubera yegereye yari hariya muri kiriya gice cya Inkera gutabara baza kumusaba ko yungiriza Fred Iringira mu gihe atarava mu gisirikare burundu. Uko byagenze rero bari umupfu nuko nyuma yaho mu minsi ya COVID Iringira yaje gutaha ubukwe i Butare agezeyo baza kumurega abapolisi baravuga bati hari umuntu watashye ubukwe bunyuranyije n'amabwiriza ya COVID ariko batinya kumufunga kubera ko yari umusirikare mukuru kandi abantu benshi babatwaraga kuri za stade n'ahandi n'ubwo barabwicaga. Ibingira ageze I Kigali, Kagame yamushyize muri gereza, ntabwo ari we wenyine, abantu bose bagiye bafungwa, ariko ntabwo hafunzwe abantu bishe amabwiriza ya COVID, hafunzwe abishe amabwiriza ya COVID ariko batari mu gitabo cyiza cya Kagame. Abo ni ba mu General Muhire, abo ni ba Rosa Kabuye, uwo ni Ibingira Fred, nawe wahise afungirwa iwe mu rugo, banavuga ko adashobora kurenga ku mategeko, nubwo ndetse hari inkuru zivuga ko atari yarengeje ku mategeko, ahubwo ari uko bashaka kumwigirizaho nkana kubera ko barafite ibyo bamugenzagaho. Ibingira ntabwo afite abakunzi benshi cyane muri opposition ndetse no mu gihugu ubwaho, ntabwo abantu gufungwa kwe cyangwa se kuba hari ibibazo yaba yaragiye agira byagiye bisa ntawe byabangamiye cyane keretse abantu mu muryango we cyangwa se n'abandi b'inshuti ze za hafi. Ariko uburyo yaserviye Kagame kubera urukundo, niba nabyita urukundo ko birenze kumwubaha, yakoze n'umurava mwinshi cyane ashaka gushimisha shebuja, bituma yivanga amakosa menshi cyane ndetse bituma agira abanzi benshi cyane barenze nawe yari kugira ku giti cye. Ibingira rero aza gusa naho yadohorewe muri icyo gihe bavuga ko ibya COVID batari mujyane mu rukiko, cyane cyane ko na Kagame yari azi ko hari igihe byari kumufata nawe cyangwa n'abandi bahafi kandi atiteguye yuko yabashyira mu nkiko kimwe nabo, ariko yaje gusa nk'aho amubabariye aramufungurage mu rugo iwe. Kuva icyo gihe Ibingira ntarongera kugaragara mu minsi mikuru, mu mikoro ikomeye, nubwo tubizi neza ko ari babaga muri iki gihe akomeye, ari uvuga vugwa avuga ibigwi by'inkotanyi, avuga ubutwari bw'inkotanyi, ntabwo Ibingira yongeye kugaragara cyangwa se kujya ahagaragara. Hashize igihe kinini cyane bashaka no kumushyiraho dosiye y'ibirayi by'abademobe ngo ishyirahamwe ry'abanyabibina by'abademobe bari baravuze ko biteza imbere, bavuga ko ari we wabihombeje, ariko basanga bizafata abantu benshi cyane barenze Ibingira. Icyo cyemezo basa nk'aho babaye bagihagaritse cyo kumujyana mu nkiko, bavuga ko yahombeje umushinga w'abademobe. Uyu munsi rero ndagira ngo nsoreze kuri opinion cyangwa se isesengura, kubera ko amakuru natwe twatangiye kuyashaka kugira ngo batwohereze amakuru ku bireba na Ibingira. Murabyibuka ko twabivuze igihe batumye za kaporali zikagenda zigasenya ikiraro cy'inka ze n'ihene kugira ngo bamu frustrating, kugira ngo Kagame amenye ko batari mu mubano mwiza, bohereza abasirikare batoya aho yari yororeye bamusenyera ikiraro. Mu minsi yashize rero haza amakuru ari hacicikana n'uyu munsi murayabona, abantu ariyo mpamvu abakunzi ba radio teme ndetse n'abakunzi b'iki kiganiro bavuze bati kuki mutavuga ku bya Ibingira Fred. Ntabwo ndi muri pozisiyo yo kuvuga kuri Ibingira Fred kubera impamvu zitandukanye. Icya mbere nuko amakuru ndimo nibakurikiranira hafi cyane, ndabizi ko benshi murimo muriciragura muvuga muti uyu munsi uvuga ngo urakurikirana abanyandikiye ubutumwa narabubonye, bati ukavuga ngo ni ubujajwa ngo ntuvuga ngo ukavuga ngo urungu urayikurikirana ntuyikurikirane. Sinshaka kuvuga inkuru, ejo nzagaruke aha ngaha mbabwire ibitandukanye burundu n'ibyo narabwiye, ahubwo byaba yenda bibusanyije gato, ariko atari ukuvuga ngo inkuru yose irapfuye. Ni nayo mpamvu akenshi dushobora gutwara igihe ariko amakuru tukayageraho nk'uko bikwiye, kubera ko akenshi amakuru amwe tubona I Kigali ugomba kuyayungurura. Iyo utayayunguriwe ushobora gusanga waguye umutego wa Kigali bashaka kurega cyangwa se kujya babwiye ko mugurisha impuha cyangwa muvuga impuha. Ni ikintu twitwararika aha ngaha kuri RDTV kugira ngo amakuru nk'aya ngaya tuzabe tuyafitiye igihamye, nituyababwira ninza nk'ayababwira bizaba ari amakuru aba atomoye amakuru asesenguye. Icyo nababwira rero kuri ibyo tumaze kumenya cyangwa se ibyo maze kumenya kuri iyi kibazo cya Ibingira, nuko ntabwo ari mu mubano mwiza cyane na Kagame nk'uko maze kubabwira amateka nuko byagiye bitangira, nubwo atariho bigitangira, ariko na strategy za Kigali iyo akenshi tangiye kubona kwirakwiza inkuru nka ziriya cyangwa se inkuru nka ziriya zishobora kuba ukuri ariko kandi zikaba zidashobora no kuba ukuri zigamije kugira ngo twongere tuvuge ibingira tumushyire mu itangazamakuru tabarize ejo yenda uze kumubona ari we cyane cyane ko urabona ko iminsi yo kwibuka ya jenoside irageze ibingira ni umuntu uza imbere cyane kimwe na Mubaraka Muganga baraza cyane bakaza bagahamiriza bakavuga ibigwi kera na siza kayizere yabagamo ubu ngubu yaraparitse hari n'iyindi ngeso imenyerewe muri ntabwo ari benshi cyane umuntu ufite ingeso yo kujya yibikisha cyangwa akabindi habimerewe nabi cyane cyane iyo amaze iminsi atagaragara uwo ni kabarebejemo kabareba iyo amaze iminsi atavugwa kabona yena nka Kagame atamuhamagara mu manama n'ahandi akora strategi yo kohereza ubutumwa kuvuga ati mumbike cyangwa muvuge ko merewe nabi cyane kugira ngo banani buke cyangwa se bavuge bati mbonaho mpera mvuga ati bya bigarasha byavuga gute mbone opportunity yo kuvuga ati nyakubaha president w'igitangaza byose kugira ngo yongera mwumve amwibuke noneho agira ibintu yenda yamutuma ibyo rero ni ingeso babona ko ishobora kuba yarakijije kabarebe rwinshi cyane yamukije nyinshi cyane bakavuga bati reka natwe twigane iyi strategy ndabona kwa kabarebe yarakoze reka natwe tujye twibika tuvuge yuko twapfuye cyangwa na koko tufunzwe cyangwa se turwaye akaba ariyo mpamvu dukwiye kwitonda igihe turiho tubabwira inkuru nk'izi ngizi iyo ngeso rero yakabarebe yo kujya yibika cyangwa yo kubwira abantu ngo bamubike cyangwa bavuge ko bavuge ibipfa iwe bikaba bishobora kuba bimaze no kugera mu bandi basirikare ariko murabizi inkuru ya Sezibera nigihe wayibabwiye bwa mbere mbabwira ko ashobora kutazongera kugaragara mu ruhando rw'abanyapolitike byabaye impamo nubwo uyu munsi agerageza gutwitinga ariko politiki ye ntahigarukira n'ahandi inkuru ya Tito Rutaremara bagerageje gupfundikanya bagerageza kugirwa ntabwo byashobotse nayo murabizi ko araditeme ariho mwayumviye bwa mbere niya ibingira rero nayo niba hari ikintu kibaye nzabagezaho amakuru dufite asesenguye atohojwe neza kugira ngo ntitubahe amakuru atari yo cyane cyane ashobora kuba ari strategi z'abantu muri FPR bashaka kugira ngo genda bibike kugira ngo Kagame yongere abagire abibuke avuge ati bariya baratwanga baranyanga noneho bigatuma bongera bakabaha inshingano kenshi rero iyo strategi bamaze kugira ari benshi ariko kuri ibingira nta gitangaza kirimo nababwiye ko atakiri we uhagararira inkeragutabara bwa zihagarirwa na Frank Mugambage ibintu byose ukuntu bamujujubije ngo yagiye mu bukwe bwa mwene wabo Butare mu gihe cya COVID nta gitangaza kirimo aramutamerewe nabi gusa contradiction ihari n'imwe yatuma ntavuga ko yaba yenda ari amarozi ushobora kuba gusa ari ukubera ko ashaka kuko abona hari izindi mpamvu zituma atagaragara nubwo zaba ari z'uburwayi ntabwo kandi abatanga amakuru bavuga bati ibingira yararozwe arangije baramwirukankana mu Buhinde ntabashobora kujyana mu Buhinde iyo bamaze kuguhakana bakujyana Faisal bakujyana za military Kanombe military hospital hamwe bajyanye bajyana mu Semakweli niho bajyanye bariya ba niho bajyana abantu nka bariya aho baje nako bashobora gutwara uriya mu wahoze ari ministre w'urubyiruko Joe Habineza abantu bose bahereje akantu ntabwo bajyana ahantu bashobora gusurvivinga bashobora kuba bafite independent system cyangwa se health ishobora kuba yanagera ku muzi w'ikibazo ibyo rero niyo mpamvu ngihagaze ko ibingira ibye uretse gusa kuba twahaye agaciro ibyo batwandikiye bavuze ati kuki mutabivugaho kandi ari inkuru ikomeye ngagira ngo mbabwire ko ari iyo mpamvu yatumye ntagira icyo mvuga kuri ibingira kandi atari uko naparitse ahubwo ndacyakomeza kubashakira amakuru nyayo hanyuma mu minsi iri imbere zayababwira ku bantu rero bafite ikibazo cy'uko gutinda kw'amatohoza ni byiza ko bitindaho kugira ngo bize yenda bidafatika ndetse mu yindi nkuru ariko yo nzayivugaho ejo bundi nta nubwo hazamara kabiri ni inkuru y'uburyo bishoboka ko umuhungu wa Kagame ashobora kuba umutangabuhamya mu rubanza rwa ambasaderi Gasana Eugene niba Kagame akomeje gusunika cyangwa se mu rubanza Kagame akomeje gusunika rugamo Gasana. Ibyo rero nibyo nzakora mu kiganiro tejo bundi, ntabwo ari kera cyane, ku munsi wa kane ku kiganiro uyu munsi, iyo izaba ari inkuru nyamukuru y'uwo munsi. Ntimugatangwe rero, iyo yo yaratohojwe kandi nta nubwo bimwe biri no muri ntabwo ari na butohoza gusa, ibindi namwe muzasanga ari urucabana. Reka rero ngarukiye ku kiganiro cy'uyu munsi, ibyaye bingira, ndizera ko abatwandikiye n'abatumikiye. Ndagaruka ku rugendo rwa Muhozi Kaine Rugaba. Kindi bubivugeho amagambo menshi cyane ngo nkore analize, kuko ndi kumwe na Ashire Kamana, ndagira ngo banze numve ko ari muri studio, noneho nze kujya muha ijambo ngeze ku nkuru nshaka ko tuganiraho tutarabuge gutinda. Ashire, niba unyumva, nongeye kugusuhuza kandi ngushimira ko wongeye kubona akanya tukaba twifatanyije mu kiganiro igihe ni iki. Ashire, uranyumva? Ashire, ntabwo ndiho mwumva, nawe ashobora kuba atanyumva. Reka nongere mushake, birashoboka ko haba hari ikibazo. Ashire, uranyumva? Muraza kunyihanganira rero, Bwana Ashire ashobora kuba yagize akabazo. Reka twongere tumushake muri studio za Radio Iteme, hanyuma ikiganiro cyacu tugitangire, dukeneye nako tugikomezanye. Hanyuma rero ndaza kugaruka no kuba parlementarian, abantu bo muri parlement y'u Rwanda ngo bafashe igihe ngo ni iminsi yaho baba bageraho bakajya gusura abaturage. Murabyibuka ko mbere barabikoze ariko bakajya kureba ngo niba barashashe cyangwa niba ngo uburiri bwabo bushashe. Ibyo ntabwo ari inkuru, byarabaye. Abasenateri bajya mu ngo bakakirwa bakavuga ati twaje turiho turareba imibereho y'abaturage, ariko tuje kureba niba mwaranashashe uko musasiye igitanda cyane. Abo banyagwa abasenateri n'abadepite iwabo bashobora kuba babashize badashashe, baba bavuyeyo yenda bati broshe, ntabwo mbizi turi ryo shobora kuvuga kuri bibi, ariko bakavuga ngo bagiye gusuzuma abandi mu ngo. Sinzi icyo Konstitusiyo y'u Rwanda iteganya kuri ibyo bintu, ariko mwese murabizi ko twabyamaganye. None uyu munsi byongeye, buri gihe bagomba gutangira. Ikibajyanye nubwo babesha ko ari ukureba ibibazo biri mu ngo nako mu baturage, bariho barategura amatora turabizi, ariko bageraho nabo bakaba injiji n'ihene zikabije, bakayoberwa naho batangira ko babona bati badutumye aha ntituzi ikitujyanye, reka dukore twigaragaze ko ari ikintu twakoze tutebwama. Ashire, nakomeje kuvuga ko turi kumwe uko bigaragara, nubwo mikoro yasaga naho ifunguye, message ndayibonye ko nanubwo nanyumvaga, ariko maze umwanya ahangaha muri ikiganiro nari nasabye ko nagushimiye ngusuhuza mvuga ko nishimiye ko turi kumwe muri ikiganiro, ariko ntiwashoboye kuvuga. Ndagira ngo nunze none ko ikibazo cyari gihari cyane. Mutashire, niba unyumva, reka nongere nguhe ikaze muri ikiganiro, nizere ko none byatunganye. Shire, uranyumva?
Komera Jean Paul, ndakumva neza cyane, ndagusuhuza nongere no kugushimira kuri uyu mwanya utanga kugira ngo tugeze ibitekerezo ku Banyarwanda. Reka mprofite nsuhuze n'Abanyarwanda bose, by'umwihariko abakunzi ba Radio Iteme ndetse na bagenzi bacu turi kumwe mu runana Nyarwanda Rwanda Impinduka.
Ashire, urakoze cyane. Nagize akabazo kuko nari naguhaye ikaze maze umwanya nkora introduction cyangwa se mvuga iby'ibanze ndibuze kuganira, ariko ntabwo nabanje ku kibazo cyabingira, ntari bunatindeho, ntari bugire icyo nkubazaho. Ubwo nawe ntangiye kuvuga ibyo ndi buganireho, nibwo navuze ko nifuza ko nawe nkumva kugira ngo tujye tujyana ingingo ku yindi tudatinze, aho kugira ngo nze kugaruka ibintu byinshi nabivuze, noneho ukaza ukora analize hanyuma. Ngo rero niyo mpamvu ni mu rwego nagusaba kugira ngo numve ko mikoro itunganye. Ubwo rero nyumva ndagira ngo ntangirire ku rugendo rwa Muhozi Kaine Rugaba International Muhozi Kaine Rugaba uri gukora urugendo mu Rwanda ndaza kugaruka ku by'abadepite b'u Rwanda barimo bajya mu baturage bavuga ko bashaka kumenya ibibazo bihari harimo ibyo mu buriri harimo ngo amakimbirane hagati y'abagabo n'abagore harimo uburyo igihe batahira umugabo n'umugore uburyo babayeho barera abana babo ibyo bintu bunda handi uzi neza ko ari ntukoreho kubera ko ari uburenganzira bw'umubyeyi kumenya uko akora uburezi bw'umwana cyangwa se uko ategura ibijyanye n'umwana n'umuryango we ariko umubyeyi nako uburenganzira bw'umubyeyi ariko mu Rwanda ibyo ntibibaho ni nayo mpamvu binjira mu ngo bakajya gushaka ngo aho bashashe n'abatashashe abatetse bariye rimwe abajya ariko nta kindi kintu bari baze kubakorera uretse gusa kugira ngo usange babekoze bavuga ko bakoze bo babashaka kwerekana ko bakoze ikindi bivuze kugarukaho n'ibyo abayisilamu azana ni bari azana iriya tele bakora kuri guhamagarira abantu kubwira abantu ko igihe kigeze cyo gusenga nabonye Kigali gerageza kuba ngo byatunganye byakemutse ntacyakemutse hari byazanye umwumvikane buke ntabwo ari mu idini gusa no mu banyarwanda bandi basanzwe bazi neza yuko uri ari umuco wa kiyisilamu w'idini rya kiyisilamu kuva kera cyane yewe n'udashaka izazana ntabwo atura i Nyamirambo ntatura hafi y'umusigiti kubera ko bazi ko ariko bigenda aha misigiti yose ibi kugira ngo baciye ngo indangururamajwi badashaka ko abantu bazajya bahamagara nk'uko musanzwe mubizi badashaka kumva uriya muyisilamu uhamagara no gusenga ariko nta gishyashya kirimo babikoze mu idini mu madini y'abakristu bavuga ngo ibintu by'indangururamajwi ngo bafite za bafure bazajya bazifunga ngo zifite urugero runaka ariko ngo bagare umupolisi uri inyuma batangira kuvuga bagacomora ibyo byarabaye inshuro nyinshi cyane nta gitangaza kumva bakoze ibintu nk'ibi ngibi imiziki kwidagadura ba kofi n'abandi ibyo ntabwo ari ikibazo ibyo ntabwo bisakuriza abaturage nubwo birasakuza kuruta abandi kuruta iyo zazana zimara akanya gato gusa ariko kubera ibindi bari by'amadini ubwo nyine bazanye bwa budasa bwa FPR baza kugaruka kuri defense ingendo z'abakuru b'ingabo na ministre w'ingabo bakore mu bihugu by'u Burundi no mu Faransa tuze kureba ikigenza aba bantu bombi cyangwa se mu ministre w'ingabo ingabo zose ntabwo ziri mu gihugu zose ariko ndamenye ubuyobozi bw'ingabo yenda uretse ubukuru bwo kugwiza ariko ari abasirikari bandi bashobora dufite amajoro bandi barahari kuri jenerali dufite amajoro jenerali Kazura na ari hanze ushinzwe iperereza ari hanze minisitiri w'ingabo ari hanze ni mu kanya rero nashire kamana ikindi mu gihe ndabyibuka ejo bundi nawe mbabwira ibyo kwa Rwigara na Paul ubwo bariho bavuga bati urubanza tuzaga kurusoma tariki ya gatandatu z'ukwa kane batanga iri ritangazo rivuga ko bagiye kugurisha bagiye guteza cyamunara bya bindi Kagame abeshya ngo ubutabera abivuga ari hariya gusa ariko ibindi akora nyuma yihishe inyuma y'inguni y'ibikuta birakanyaga urumva ni amagambo gusa abo bantu bavuze ati ruri igomba guhita itangira kugurisha kubera ko barakajwe n'uko mu nkiko umuryango wa Rwigara wagiye mu nkiko kujya kuburana ibyaha hari ikandi kandi buze gusorezaho nizere ko ashire buze kugira icyo akavugaho aho ngo abanyafurika basigaye baza kwigira ku Rwanda Kagame ubwe yarivugiye ati muvuga ngo baza kutwigiraho ngo batwigiraho batwigiraho ntabwo nzi ko nabona iyo audio muri aka kanya ni witwa yacyuriraga umwana w'umukobwa wa Sekarije amucurira mu nama cyane ariko uyu munsi barimo baravuga bati abantu baraza bakatwigiraho bakanavuga yuko twateje abanyarwanda ashire ntabwo nzi n'ikintu umuntu yavuga kuri ibi kuko turabizi abanyamarira abanyarwanda turayazi. Izo nizo nkuru turi bugarukeho mu magambo avunaguye. Reka mpere rero kuri urugendo rwa Muhozi Kaine Rugabo. Muhozi nubwa kabiri aje mu Rwanda. Ashile nubwo abanyarwanda icyambere babanje kuvuga bati ubugandu bwabo High Commission yari yandikira avuga ati uru ni Rwanda ni urugendo rwa kabiri prive bwite agiriye mu gihugu. Nyuma yaho hashobora kuba harabaye igitutu barabihindura bavuga ko bari buganire no ku bibazo by'umubano hagati y'u Rwanda n'Ubugande. Uyu munsi Kaine Rugabo yatembereje u Rwanda, yagiye ku rwibutso, ajya kuri iriya museum y'inkotanyi y'urugamba, ajya kugabana inka kwa Kagame, ajya kugabana inka muri farm ya Kagame. Famu rero buriya yifitemo n'ikibanza ashire, ntabwo ari no kuvuga ngo ni famu gusa. Iyo mbibona ajya kugabira inka abantu no mu kibanza bishobora kuba zimwe ziragiye no mu kibanza cyanjye ntafite uburenganzira, nabyo numva bimbabaje cyane. Ariko igenda ntabwo ari byo ndi butindeho, reka nze gusa kuri uru rugendo.
Nabyo ntagahoma munwa Jean Paul,
ntabwo nishyuwe nta nubwo ntabwo bifiteho sinanabaza, kandi igihe cyakora kizagera yenda icyo kibanza nzongere nkibone. Reka rero kuri uru rugendo General Muhozi yabivuze ko azagenda, ariko Kagame hari ikintu kimaze kugaragara muri faiblesse ye, kigaragaza faiblesse ye nako intege nke ze. Iyo ubona iyi visite ya Muhozi iri asa nkaho yabonye umunyana aterewe cyane, sinavuga ko ari ukunezerwa, azi neza ko biriya yakoze uyu munsi byo gutanga inka yabikoranye na papa we muri 2011. Sinzi niba yenda izo nka barazipakiye, ndabona ko bongeye kuba ko volume n'ubundi hasi nk'uko bisanzwe. Ikibazo rero sinzi icyakora, yenda turaza gukemura icya YouTube, icya Blog Talk sinzi niba ari, ntabwo ndamenya kugeza uyu munsi ikibazo gishobora kuba gihari. Ariko rero reka ngaruke kuri uru rugendo, nizere ko yenda biribuze gutungana. Muhozi ku rwibutso rwa Jenoside, ntabwo ibi ari ugusebanya, ashire ndahita nguha ijambo. Muri uruzinduko yakoze, Muhozi ubwe yivugiye ko muri note yanditse mu gitabo cy'abashyitsi avuga ko yaje akareba mbese icyaha cyakoze cya Jenoside cyakorewe ubwoko cyangwa se abaturage b'Abanyarwanda, ubwoko bw'Abanyarwanda muri 1994. Ndagira ngo nkubwire ko aya magambo yanditse muri iki gitabo atari n'amagambo yavuze yenda ashobora kongera agahindura, ni ibintu yanditse muri ruriya rwibutso. Iri jambo riramutse rikozwe n'undi muntu ntabwo ira atake kuri Twitter, ntabwo sinshobora kubwira ibintu byari kuvugwa iyaba Kagame aterekanye iyi sign ya weakness uko afri feble. Muhozi nubwo yakoze ibyo byose neza ko ari zero kwa Kagame kuri Jenoside, ijambo Jenoside yakorewe Abatutsi, Muhozi iryo jambo ntiyarikoze ntiyarivuze. Ariko none hagiye no ku rwibutso ntiyananditse specifique, aravuga ati Jenoside yakorewe ubwoko ngo le peuple rwandais, n'amagambo yandikiye mu gitabo cy'abashyitsi. Ibi rero bikwereka ya double standard, kwa kundi Kagame avuga ngo icyarengera ni protection yo kugira ngo abantu ba ni protection yo kugira ngo abantu babashe kubaha cyangwa se no guha gaciro no kugira ngo amateka y'u Rwanda vugwe nk'uko ari ariko agahitamo abo abwira ibi n'ababwira ibiri cyangwa se bavuga ati abangaba birabareba abangaba ntibarebe nge nabivuze ko kubera ko badashobora kumutunga urutoki kubera Kagame afashe mama uriya muhungu kugira ngo arebe ko hari ikintu yasova ibyo rero bikaba bishobora kuba byigaragaza nge navuze ko bigaragara bigaragaza faiblesse cyane weakness za Kagame njyewe rwose niyo sinye nabonyemo kandi kuko nzi neza uburyo busanzwe asanzwe abwira abandi cyangwa se uburyo avuga ko adashobora kwihanganira umuntu wese upfobya genocide biriya mu Rwanda ubundi ni icyaha cyitwa gupfobya barabihanirwa abandi bakajya muri gereza abandi bakavanwaho uburenganzira bwabo ashire ngendo muri rusange n'iri komantere niba ufite icyo ubivugaho ni ijambo ni ryawe utabifite ubwo turajya ku ngingo ya kabiri
yego Jean Paul ntabwo byabura kandi urakoze kumpa ijambo ubundi mu busanzwe umuntu wagiye aterwa ubwoba cyane agira akumva ko agomba kubaho ateye abandi ubwoba iyo umuntu yabeshejwe no guhakirizwa ndabwo yumva ko kugira ngo agere ku bintu agomba kugeraho agomba guhakirizwa iyo umuntu yakuze bamutera ubwoba nyina akoresha iterabwoba ibi rero nibyo bigaragara aho ubona ko muri kiriya gihugu ibintu bikorwa biturutse muri volonte cyangwa se biturutse mu bwonko bw'umuntu umwe ntabwo bituruka muri guvernance nk'iyo dusanzwe tuzi ibintu by'imiyoborere ibintu biba byanditse bikurikizwa bikagendera aho ngaho ni ukuvuga ngo ibi byabaye binerekana ikindi kintu gikomeye cyane wagishimangira ariko nagira ngo nkivuge abantu bacyumva abantu baba biyita intore baba biyita ibiki bamenye yuko ibingibi ari ikimenyetso cy'uko Kagame adakunda abaturage b'abanyarwanda Kagame nabo biyita intore ngo amukorere nabo ntabwo bakunda kuko muri abo ngabo hagize uwibeshya kandi kabira bintu muhuzi yanditse kaba kamubayeho bamushinja ingengabitekerezo bamushinja gupfobya genocide byerekana rero ko inyungu kuri Kagame inyungu zimubeshaho ku giti cye ziruta rya shemerwa arata avuga ngo ishema ry'abanyarwanda ngo kwiha agaciro nta na kamwe kari ahangaha kandi ahangaha Jean Paul nibutse abantu badukurikiye yuko Kenneth Roth uriya uhagarariye umuryango uharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu yigeze kuvuga ko mu Rwanda hari ibibazo bikomeye cyane by'uko babahohotera uburenganzira bwa kiremwamuntu muribuka abantu bamututse abadepite bakamutuka ndumva harabaye n'ibintu byenda gusa nk'imyigaragambyo bamwamagana bakageraho bamwita n'interahamwe we yavuze n'ibibazo bikomeye cyane bikorwa n'inzego za leta aratukwa ngo n'interahamwe ariko muhozi kubera inyungu za Kagame bwite yakoze ikosa rikomeye cyane ku Rwanda bikurikije ibyo dusanzwe tuzi nta kintu cyavuzwe na kimwe na wa wundi bagize ministre Bizimana nta kintu yigeze avuga na kimwe nta yaba imiryango iharanira uburenganzira bw'abacitse ku icumu nta n'umwe wigeze agira icyo akora muri kiriya gihugu kandi iyo abacikacumu busanzwe ubwabo bavuze bati ariko rero ngo FPR muvuga ngo mwaraturokoye mukomeje kutwica bagira bakabwira umucikacumu ngo arapfobya genocide yakorewe ariko ku byabaye kuri Muhozi kubera inyungu za Kagame zisumbya ibyo abeshya ngo urukundo ngo afitiye abanyarwanda reka wenda abanyarwanda bamwe mbakuremo mvuge ngo afitiye ngo intoreze n'urwo rukundo narwo nta ruhari bibabera isomo nge nicyo nabonyemo Jean Paul
urakoze cyane ashire ikindi nuko urugendo rwe ya wa Muhozi Kagame asa nkaho ari urwungukiramo cyane binagaragara ko yitwara mata y'abashyitsi kuri Muhozi biriya ni ibintu biri akwadubundi ubusanzwe kubera ko uriya mubano yabanaga na papa we kumva president ubu ngubu noneho chef w'ingabo muri Uganda ariwe ushobora kuba ariwe bafitanye izo relation byonyine no kubona aza mu gihugu icure ebyiri ubundi yarahari mu kwa mbere banza yari leta tariki 28 yari yagiyeyo ubu ngubu reba nta nubwo haramara hashize ukwezi kumwe konyine ibyo ntabwo wambwira ko ari sinye yuko umubano umeze neza ahubwo ni kigaragaza ko hari ari ugusa na rugupfundikanya ibintu bimwe na bimwe sinzi icyo bivugaho umunota umwe noneho tujye kwindi gihe
yego Jean Paul ibyo nanjye navugaga mvuga nti umuntu attitude ya Kagame imyitwarire ye kuri uru rugendo rwa Muhozi biragaragara rwose ko arimo guhakirizwa kandi ugiye no kureba muri rusange ugiye kureba muri rusange uburyo u Rwanda rubayeho aka kanya ibibazo bijyanye n'ubukungu byugarije igihugu byugarije abaturage ukongeraho umubano n'ibihugu by'amahanga umeze nabi kubera ko u Rwanda rwitwara nabi nta handi byaganisha atari uko kuba Muhoza ajya muri kiriya gihugu Kagame abibonamo akayira yanyuramo kugira ngo abashe kwigiza imbere iminsi njye niko nabyita ubutegetsi bwe buri mu bibazo bikomeye buri mu marembera iyo tuvuze ngo buri mu marembera nibyo kuko buri mu marembera kuko ntago Kagame asanzwe nitwara ukunguku ejo bundi tuzwe yavuze ngo basige bamutumaho n'impinja ntago mpamye ko ari Muhoza yavugaga ari byo Muhoza nawe nduva yari uruhinja Kagame ari kuri struggle ubwo rero nduva nagarukiriza aho ngaho ariko ni ibintu bigoma kwereka abanyarwanda yuko umuntu wiyemeraga kera avuga ati imbaraga ari ngo the strong man ibyo byararangiye kubera ko noneho turabona umuntu uri mu guhakirizwa unahakirizwa ku muntu utari na perezida w'igihugu
urakoze cyane Ashire urakoze cyane kandi mu by'ukuri ndibaza ko abantu benshi baranabibona urete ko bataragera igihe gende cyo kugira ngo bajye muri izo analyse zose ariko biragaragara ko biriya ntabwo ari ifoto iri confortable ya Kagame na Muhozi aho yabagari kumwe na papa we reka rero ngaruke none habanyarwanda tuve muri mbabarire mbere yuko tujye tuva muri mu mahanga yenda tukivuga no mu basirikare hari n'iyindi sinye igaragaza ibyo wavugaga nanjye navugaga yuko Kagame arimo guverinema ye ishingiye kutuntu ni nk'umuntu ufashe kugishami ry'igiti ariko naryo ririmo gucika uyu munsi abasirikare bakomeye mu gihugu harimo General Murasira ari i Burundi nk'intumwa ya Kagame akagenda mpere ku Burundi kuko ari igihugu cya East Africa biriya bintu nabwo birigoshe ukuntu hari abantu bamubwiraga bati harimo dosiye ya Rajabu we ngo ashobora kuba ashaka kwigendera reka nshyire ibya Rajabu ku ruhande Kagame yagiye guhirika ubutegetsi bwa nkuru nziza muri 2015 abagerageje kubuhirika bajya mu Rwanda bakajya bavuga ku mateleviziyo bakabukora ndetse ashinga n'amaradiyo n'ahandi zose ziguma zikorera hariya n'indi maradiyo mashyashya atangiye kujya operatinga mu gihugu ibyo byose muri relation basa baravuga bati muduhe aba bantu ate guhirika umudendezo cyangwa ubutegetsi umudendezo w'ubutegetsi bari muri icyo gihugu mushyize muri safe houses yavuze neza ko ngo ari ibintu biri humanitarian ngo adashobora ngo kubatanga ibyo nabivuze kenshi kuvuga ayo magambo nk'aya ajya guhiga abantu mu Bugande muri Kenya South Africa Burundi muri Amerika mu Burayi nta hantu afite umupaka ariko akavuga ati ntabwo nakwemera ko umuntu uri aha ngaha ni mubite kubera impamvu ziri humanitarian uyu munsi rero yagize ati aravuga ati uye expectinga ko n'abarundi bavuga bati urakoze nyakubahwa oh nyakugira imana mipakura ifunguye natwe ubwo noneho abantu nibanze urujya n'uruza mu gihugu. First harimo ikibazo cya mbere cy'umutekano wa guverinoma y'u Burundi, kuko bo ndabizi ko babizi ko aramutse babaretse bakaza uko bishakiye lemezi zo bafashe, icyakurikira nyine ni nk'ibyabaye muri 2015 ko bizagenda, kandi yenda bavuga bati aho twakosheje turahaze. Icya kabiri ni uko nako gasuzugwaho kuvuga ngo njyewe kubera ko ntambara igiye gufunga inzira zose zashobokaga zo kugira ngo mbeho kuri iserumu yanjye, none ubwo habaye intambara reka njye muri mbabwire batangire bazana amatunda, dore na za cogamu zigiye kubaho, mbonaho nzajya mbona imboga n'amatunda n'ibindi nk'ibyo, bagaburire igihugu cyanjye. Njye we yarafunze imipaka, yarabanize, yarakoze ibishoboka byose, amabisi yavaga i Burundi barayakupira n'aya byose, trade mu Burundi biracika nakurivaho burundu, none uyu munsi ati ndafunguye namwe rero sinumva impamvu mutafungura. Burundi bihagararaho kandi birakwiye, mupaka ntibawufungura. Navuga ati twebwe hari ibyo twakoze, hari n'ibyo natwe dusaba nk'uko na wari ufite ibyo usaba, natwe turacyafite ibyo dusaba. Uyu munsi boherejeyo yonyine, biranagaragara ko igihugu gitegekwa na gisirikare niyo diplomasi. Ariko reka nkurete n'abakore komantere, urabuvuga iki kuri iyi visite ya Murasira i Burundi?
Urakoze Jean Paul, mbere yuko ngira icyo mvuga uze kureba mikro yawe hari ukuntu uvuga, noneho bikagera bigacika umuntu akabura nk'ijambo urimo kuvuga, uze kureba nk'ikibazo mikro yawe ifite. Ariko reka nkomeze ku nkuru kuki warumbajije. Njyewe icyo mbona ni uko Kagame atagira isoni. Mbona ko Kagame atagira isoni, ariko n'ikibabaje wenda ni n'abakorana nawe bakajyana nawe muri ayo mafuti cyangwa se ibyo bintu nakwita ko bigayitse ku muntu witwa ko afite igihugu ayoboye, akaba yagira imyitwarire nk'iyi ngiyi iri hafi cyane kuba abantu washatse kubahemukira, ushaka gukora kudeta ndetse babaje no kuyigaranzura, abo washutse ngo bayikore urabacumbikira aho ngaho. Nta n'umwe urashyikiriza ubutegetsi, kandi byabaye ibintu byabaye clear. Bavuze yuko kugira ngo umubano wongere ugaruke bisaba yuko leta y'u Rwanda ibashyikiriza abantu bagize uruhare muri iriya kudeta. Haje n'amagambo menshi akomeye aho leta y'u Rwanda yagezeho ikitwa leta y'indyarya, bati ntabwo dushobora gukorana na leta y'indyarya. Igihugu iyo umukuru w'igihugu umwe abwiye ikintu igihugu ababwira umukuru w'icyo gihugu, ntabwo dushaka gukorana n'abantu b'indyarya. Ni ukuvuga ngo icyizere nta gihari keretse leta y'u Rwanda ikoze ibyo bayisaba. Hajemo n'abantu bo muri umuryango wunze ubumwe ku isi ONU, nabo bagerageza kureba uburyo iki kibazo cy'u Rwanda n'u Burundi cyakemuka, Uburundi bushyira rwose ku meza yuko mu byo basabwa rwose yuko basaba yuko abo bantu bagize uruhare muri iyo kudeta yateje ibibazo bikomeye cyane Burundi bagomba gushyikirizwa leta y'u Burundi. Ibyo nta na kimwe cyari cyaba, Kagame akarenga agasimbuka nabo basirikare be bamukorera badakorera igihugu. Umusirikare ukorera igihugu ntabwo ashobora kujya mu bintu nk'ibi ngibi. Abo basirikare bakorera Kagame badakorera mu nyungu z'abaturage bashinzwe kurinda, bakagenda bakajya muri izo muri ubwo butumwa bwo kujya kureba ngo ibibazo bihari ngo uko babikemura. Kandi ikibazo nyamukuru cyaratejwe na leta y'u Rwanda, cyaratejwe na Kagame, nta kintu kimwe arimo kugikoraho. Ibi rero mbyita umuntu utagira isoni, ariko hanibaza niba uyu muntu ari na muzima. Ni gute wahemukira umuntu ukumva ko muzakomeza kubana neza urenze kuri ubwo buhemu wamukoreye? Ni ibintu bitumvikana. Ubwo nabo basirikare rero bakomeza kumukorera, ubwo nabo baba bafashe ibyemezo ko aho bisi atwaye izagwira nabo bazagwana nawe, niko niho bigana. Ndumva ari ikintu cyo nakongeraho Jean Paul.
Urakoze cyane. Ashire ikibazo cya kitavuye ndaza kugerageza gushaka uburyo niba cyakora ndibaza ko cyavuga cyo kuba hari byacikaga uyenda byarangiye nahindiye mike nakoresha gare kandebe ubwo nibikomeza uraza kumbwira ndagaruka
ubu birasa nk'ibyakemutse donc wakomeza na kibazo
ndagira ngo ngaruke ku kibazo cy'akazura tukiri kuri abo basirikare bagiye hanze abantu benshi bagiye bavuga bati se bimeze bite kazura nawe agiye mu Bufaransa umubano bari barega ingabo z'uko Habyarimana ubu noneho ngo bari mu buriri hamwe nabo barakundanye barasomana ntacyo batakora ndetse yenda kurenga n'ibyo kwa Habyarimana bakoraga ibyo bareze abandi ariko icyo nashakaga kuvuga shide ni ukubera ko hari ibintu byinshi Abafaransa hari amatekinika menshi barimo hari ibintu byo muri Mali bavuga ko Uburusiya nabwo bwahateye amatako ku buryo bisa nk'aho batagifite iyo monopoli muri biriya bihugu nubwo bivuga ururimi rw'Igifaransa ariko hari uburyo hari abandi bantu bahafite intere kandi noneho abanyafurika bamwe kaba batagishaka kumva n'Ubufaransa nubwo baba barakolonije harimo haragenda hazamo resentment cyangwa se nk'abantu bariho badashaka kumva ibihugu by'abakoloni binakomeza kubabwira muri ikinyejana uburyo bakora administration zabo kubera ko abona ko hari zindi zishobora kuboneka kandi hakaba harimo icyo kintu cy'abasirikare batangiye kujya bigumura Ubufaransa biravugwa ko barimo bashakisha uburyo bakoresha ikindi gihugu ibindi bihugu bya Afurika by'abanyirabura basa abirabura basa nabo kugira ngo abari bo bazajya banyuramo kandi Leta y'u Rwanda itinya kohereza le mercenaire mu bihugu bitandukanye Abafaransa bari muri Centre Afrique naru n'abarusiya bariyo muri Mali nabyo niko bimeze hombi nabwo bavugaga numvaga complaints bavuga bati hari documentaire kuri Al Jazeera na za France 24 bavuga ko hari presence y'abarusiya ariko bavuga ko atari igihugu cyabohereje ahubwo ari nkari amasosiyete ya za keke za Intertek gozo mu Burusiya zaje hariya muri Mali ariko ibyo bigatera impungenge abafaransa bavuga ko bishoboka ko abo bantu baba baje mu rwego rw'akazi ariko bihishe yenda bafite iyindi identity mu Rwanda rero kubwira Kagame ati ohereza ingabo zawe dore wabuze noneho nuko uzimentena uze tuzagenda tuziha imico n'ikize cyangwa se maintenance ariko tuzayireba ntabwo ngiye ku bwanjye mbona Kagame yashidikanya bariya abasirikare ntabwo bafite nk'abasirikare b'igihugu ni askari wangu nk'uko nawe abyivugiye n'abasirikare banjye formation bakoze niyo kugira ngo bajye baba kuba bacancuro n'abamerisenere nyine mu Rwanda abacancuro mu bindi bihugu muri Afurika yo hagati muzi ko hari abasirikare bariyo Centre Afrique hari abasirikare bariyo bataherejwe n'igihugu batariho mu rwego rwa ONU cyangwa African Union hagati y'ibihugu byombi n'Ubufaransa buriyo muri Mozambique naho niko bimeze aba analiste bamwe bagiye bavuga ko ibi bintu by'uruzinduko rwa Kazura bishingiye kuri situation y'Abafaransa muri SADC mu bihugu bimwe bya SADC ishaka kugiramo influence ndetse no mu bihugu bimwe bindi birimo za Central Africa ndetse no muri West hamwe batangiye kuruzinga influence cyane cyane ko bashaka gukomeza kugira ngo ibihugu bakoronije batabitakaza bigafatwa n'ibihugu bindi swati byawe by'Ubushinwa cyangwa se Burusiya ibyo ntabwo bashaka kubikora hagiye mu gihugu cy'Ubufaransa Kazura ukuriye ingabo hagenda Karuretwa ushinzwe diplomasi mu ngabo cyangwa se muri minisiteri y'ingabo hagenda na Nyakarundi abo nibo bakomeye cyane Nyakarundi akaba ari ukuriye iperereza rya gisirikare bagiye hariya mu Bufaransa iyi ni delegasiyo ubundi ni ingabo zose ziba zagiye delegasiyo nini y'igisirikare yagiye ikintu rero kikwereka ko abanyarwanda tudakwiriye kuzajya dutegereza ngo no kuzategereza ngo amahanga akagira icyo akora. Mwibuke ko Kazura yavuye mu gihugu ndumva ari Mali, agiye manda itarangiye kubera ibyaha bavugaga bamurega, kandi ONU idashobora kongera kumuha amushahara. Yarabayeho neza kubera ibyo bintu bavugaga ko bishoboka ko yaba yarakoze ibyaha bya bishingiye ku ntambara, bishingiye ku byo ku muntu ataragera abazwa. Ariko uyu munsi ni umudiplomate ukomeye mu Bufaransa, nako ni yakiriwe nk'umudiplomate mu Bufaransa, afite protocole idasanzwe. Ibyo bindi byose bavugaga uyu munsi ntabyo barimo babona. Ashire rero urugendo nawe warukurikiye, ntabwo nk'uko twabivugaga ntabwo ari ibintu bizasevinga Kagame, ariko birimo biragenda biduha isura yaho Kagame arimo ashuvuga ati reka ngiye ninjye gusaba n'imwe mbere ko hari ibintu nagarura mu nzira, kubera ko hari ibindi bintu arimo gutekinika bishobora gushora abanyarwanda mu bindi bintu, kandi nawe yenda amaherezo bikaba byamugira byamubashukana. Ashire wore urugendo uruvuga hiki cyangwa rubonye
Jean Paul, urakoze cyane. Nanone kuri iyi ngingo njyewe harimo ibintu nka bibiri cyangwa bitatu mbonamo, ariko icya mbere nshaka no kwibandaho gikomeye cyane wakivuze, ariko tugomba kugishimangira. Ibihugu bibana kubera inyungu, ibihugu ntabwo bigira umutima, ntabwo bigira amarangamutima, ibihugu bibana kubera inyungu. Ubufaransa inyungu bigeze kubona muri Habyarimana ni nazo nyungu barimo kubona kuri Kagame, nubwo zitameze kimwe, ariko nibikwereka ko igihugu gishobora kuza kigakorana n'ikindi gihugu kititaye kuyoboye icyo gihugu. Ibi rero bishatse kubwira icyo abanyarwanda. Abanyarwanda benshi ngewe nari ntaranatangira, ariko abanyarwanda benshi bamaze imyaka myinshi kuri uru rugamba rwo gushaka impinduka, rwo kugira ngo urugo rwa politiki rufungurwe, u Rwanda rurangwe n'imiyoborere myiza. Bamaze imyaka myinshi bari muri uru rugamba, imbaraga nyinshi zikirwa mu bintu byitwa ngo diplomasi, biteze ko amahanga agomba kuza akabakorera akazi kabo. Njyewe si uko mbibona, kandi mbihagaze gukora ko imyaka yose imaze abantu ariyo strategy bakoresha nta musaruro byatanze. Abanyarwanda bagomba kumva ko impinduka zigomba kubaturukaho ubwabo, ayo mahanga noneho nyuma akazavuga ati dore abo ngabo bafite igihugu nibo tugiye kuganira nabo, tukaba noneho twanaganira n'ibyo bihugu mu nyungu zungukira abaturage, aho kugira ngo tubone nk'ibi ngibi birimo inyungu zungukira Kagame n'abantu n'agatsiko ke, reka mbyite agatsiko ke Nevo de bitwigishije. Ubusanzwe Jean umbabare ndafata nk'inyota ibiri, ariko ndumva ni ngombwa kubivuga. Ubusanzwe imigenderanire hagati y'Ubufaransa n'u Rwanda yari ishingiye cyane kuri francophonie. Iyo bavuze francophonie si ukuvuga igifaransa gusa, francophonie bihuye n'Ubufaransa n'indangagaciro zagiye ziranga za revolution zitandukanye zabaye mu Bufaransa. Ariko mu Bufaransa niho habaye ibyitwa declaration des droits, ibintu byo kubaha uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ubwisanzure, amahame ya Repubulika yo kumva ko ubutegetsi bwiza bufite imbaraga ari ubutegetsi bushingiye ku baturage. U Rwanda rukaba rufite ubutegetsi bushingiye ku muntu umwe n'agatsiko ke. U Rwanda rukaba rufite ubutegetsi bwatandukanye n'abaturage barwo, ruhohotera abaturage, rufite inzego z'ubutegetsi ko ntagari z'ubuyobozi zihotera abaturage bazo. Urwo Rwanda rukaba rufatanya agatoki kandi n'Ubufaransa bwitwa ko bwo mu ndangagaciro zabwo harimo kubaha amahame y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, demokarasi, amahame ya Repubulika n'ibindi. Byerekana yuko ibiri hagati y'ibihugu ni ibintu bijyanye n'inyungu zo gukomeza gucuruza abana b'Abanyarwanda. Barabacuruza gute? Barabacuruza muri iyo mikoranire n'ibijyanye na gisirikare, aho Abafaransa badashobora kugera Abanyarwanda babagireyo. Ariko Jean Paul n'abadukurikiye, ndagira ngo mbabwire ko ibi bintu nta nubwo bizakunda. Nibikunda muzabaza mpamagare kuri radio iteme, nzavuga ko nibeshye, ntago bizananira, ntago bizakunda, kubera ko Abanyafurika ukuntu babona u Rwanda aka kanya muri uyu mwaka wa 2022 siko barubonaga mu bihumbi bibiri. Kagame yatangiye afite za diskuru zijyanye muri Panafrika, uribuka nikoma abandi ba perezida ati mujya kuvuga ngo kwita abantu ngo ba papa, none we ahorayo abereka yuko ibiro rya Panafricanisme birimo ko bikomeye ko Afrika igomba kwiha agaciro, ariko niwe wa mbere wimisha Afrika agaciro akanima agaciro Abanyafrika bayenzi be, ariko muri biriya bihugu bya Burkina, bya Mali ndetse na zira za Niger abaturage baho abenshi babajijutse kandi ikintu cy'ubwisanzure barakigira. Ibintu Kagame akorera Abanyarwanda ntabwo yabikora ariya ngo bikunde. Abaturage baho benshi bamaze kumenya Kagame wariwe. Abagira ngo ndabeshye muzajye kuri YouTube mwandike amazina y'umuntu witwa ko ari umupanafricanist ukomeye witwa Kemi Seba, ibyo avuga ku Rwanda murebe uko bimeze. Kandi uwo muntu Kemi Seba ari mu bantu bafite influence nini cyane mu rubyiruko ruri muri biriya bihugu. Ubwo rero basubiza amerwe mu isaho, ibyo ntabwo bizakunda gusimbuza ingabo z'Ubufaransa z'u Rwanda ariya, ntibizakunda ubwo ni ibintu bizakomeza kwicisha abana b'Abanyarwanda nk'uko n'ahandi bagenda bahagwa. Rero icyo nagarukaho ni uko Abanyarwanda bagomba kumva ko impinduka duharanira, impinduka dushaka. Nidushaka tube turi bake bazijyamo, ariko hazabemo bake bazishoboye, bazi neza ko impinduka turiho tugomba kwireba twebwe ubwacu, akaba n'imbaraga dufite tukabanza kuzishakamo mbere yo kujya gutegereza ko hari abanyamahanga badukorera impinduka. Ndumva ari icyo navugaho Jean Paul, murakoze.
Urakoze nawe Shire. Ndetse nta nubwo ndubitindeho ibi biragaragaza feria ya guverinoma, ndetse biraza no kugaragara no mu bindi byose narimo mvuga. Reka ngaruke gato ku byo mu gihugu imbere bya aho parlema ngo yatangiye urugendo kujya mu giturage. Reka ne kwirirwa njya muri byinshi mbabwira introduction y'izo ngendo, ahubwo mubanze mwiyumvire na Claudio Katarikane karekare cyane. Ni ukuri biteye agahinda, ariko ndaza kugaruka na Ashire maze mwumve amahano u Rwanda rwagushije. Uyu ni umudepite
muri rumwe mu rugo rurimo amakimbirane mu kagari ka Kagugu mu murenge wa Kinyinya. Honorable Mukandera Efigeni araganiriza abashakanye bafitanye amakimbirane. Nubwo abafitanye amakimbirane ku bwabo bataganiriye n'umunyamakuru, nyuma y'ibiganiro bagiranye Honorable Mukandera yijeje ko yizeye impinduka muri uru rugo.
Cyane cyo nabashishikarizaga no kugira ngo buri wese atareba amakosa y'undi gusa, unareba ibyiza, kuko icyiza kimwe gishobora guhanagura ibibi icumi wamubonyeho. Kandi n'ibyiza barabifite barabivuga. Ikindi nabonye nabagiriyeho n'inama tuza no kujyaho inama n'ubuyobozi, nuko umuturage nyine bana babaye hafi koko, ariko igikenewe kurushaho no kubaba hafi noneho babayijyanisha n'amategeko.
Usibye kuganiriza imiryango ifitanye amakimbirane, itsinda ry'abadepite basuye umurenge wa Kinyinya banasuye ahari kubakwa ibitaro bivuye indwara zo mu mutwe. Icyakora imirimo yo kubaka ibitaro ngo imaze amezi atatu yarahagaze kubera impamvu isobanurwa n'uhagarariye imirimo yo kubyubaka.
Ni ikibazo cy'igihe cyari cyatuhanye dutoya gitoya bari baduhaye, hari imirimo yari yiyongereyemo dukeneye igihe cyayo cyo kuyikora. Ikindi turi gukora nabwo hari ibindi bibazo twari twahuye nabyo byaguma mu rugo, nabyo byafekta akazi kacu.
Abadepite kandi banasuye umuhanda wa kaburimbo hubatswe n'abaturage, banaganira nabo ndetse baganira n'abaturage bahagarariye abandi muri uyu murenge muri rusange. Ni ibintu abaturage baha agaciro gakomeye.
Baje gusura ibikorwa twakoze twagezeho, nuko tubereke icyo twagezeho, tubereke n'imbogamizi dushobora guhura nazo, noneho nyine tubiganireho wenda birusheho kugenda neza.
N'iterambere, ibijyanye n'ibikorwa remezo, ibijyanye n'imibereho myiza y'abaturage, ibyo byose twagiye tubibagezaho kandi twizeye ko bazadukorera ubuvugizi bigakemuka.
Honorable Mukandera Efigeni uhagarariye itsinda ryasuye umurenge wa Kinyinya avuga ko bagiye gukora ubuvugizi ku bibazo basanze muri uyu murenge, ariko by'umwihariko ku kibazo cy'amakimbirane agasaba abayobozi n'abaturage kwemeka umuco wo kuganira hakiri kare, ntihagire abihererana ibibazo.
Nuko nyine haba
Ashire, ntabwo nkeneye kujya muri detaye zindi, byinshi byose biri muri ibyo tumaze kumva. umvise ko agiye gutaha akababwira ati abayobozi mujye muhura muganira abaturage abari mwebwe mu abaterapiste ba mariage mugire inama aba bantu amakimbirane afite mu ngo mujye muganira hakiri kare bitaraba aho bigeze ko mugomba kuza no kubikemura ndetse ni ukuvuga ngo mujye mubikubira bikomeye bishingiye mu biganiro kuvuga ngo bagomba kujya bajya bakabwira ati ni ku mubanye mutewe n'umugore wawe nta ntonganya zirimo murumvikana buri kintu cyose mbabarira umbwire iyo forme y'abadepite kurangiza akabivuga kugira ngo yende ururimi rwanyereye yajya no gusezera akavuga ati no atahubwo nyabuna abayobozi namwe dore mujye muganira mbere bitararenga inkombe mubabaze sinzi niba iwe niba hafi afite umuyobozi ujyuza ukabimubaza ntabwo mbizi biriya bintu nibwo bwa nta gihugu ndumva gikora ibintu nka biri nta na kimwe ndumva na za banana republic bavuga uko ziteye je doute yuko na North Korea mfite impungenge ndako mfite gushidikanya ko na North Korea ishobora kuba ishobora kujya mu ngo z'abantu ikavuga ati wowe n'umugabo wawe niwe n'umugore wawe mubanye mute kandi ibi bikurikiye cyagiye bagiye ukavuga ngo barameze neza ntibarya neza ariko no gusasa ntibasasa ibitanda twasanze kidashashe yabayeta ukavuga ati se aba bantu bakwinjije muri salo urangiye no mu gitanda ngo ni ukubera ko uri umudepite ni ukuvuga ngo ya iminite nta limiti ifite no mu rugo rw'umuntu no mu buriri bw'umuntu ibintu njyewe na rwo mfite ikindi nanabivugaho birarwaza no kubyumva wareba nyirakigage wicaye hariya ngo yakuriye inteko bikakuyobera ashire iyi ndabizi ko n'ababikurikiranye ubifiteho opinion reka ngo tuzi ijambo
urakoze Jean Paul mukanya narimo guseka ariko ndaseka mu bintu bibabaje cyane ibi bintu ni agahoma munwa usibye ko iyi leta ya FPR ya perezida Paul Kagame hari ibindi yatweretse se atari ibintu bicuramye nk'ibi ngibi harimo ibintu bibiri nabonye ariko hari icyambere nshaka kuvuga uyu mudepite nzamushaka mwandikire yavuze ati mujye muganira mukemura ibibazo bitararenga inkombe hanyuma ko atabibwira FPR ngo iganire n'abatavuga rumwe nayo ibibazo bitararenga inkombe ibi bintu nibyo hari ukuntu bya bindi byabo bita ngo ubudasa bavuga ngo ni ubudasa bazi ko ari ibintu bihambaye mu by'ukuri ari ibintu bibagaragaza mu buswa bwabo ariko birenze n'ubuswa umuswa bano n'umuntu utazi ikintu ariko kubana n'uzi n'ibintu ukagira ngo ugakora ibintu bitandukanye n'ibizima kandi uzi ibizima ibyo ari byo ukanishyiramo ibyo wakoze n'ibizima ibi ngibi ni ibintu bizasaba ko abantu b'abashakashatsi bakora ubushakashatsi ku banyarwanda bamwe na bamwe kugira ngo tumenye neza ibi bintu aho bituruka kuko ni ibintu bitumvikana noneho tujye kureba ngo kwinjira mu buzima bwite bw'abantu ndibutsa abadukurikiye ko leta y'u Rwanda ni leta igendera ku mahame ya repubulika iyo bavuze repubulika bavuze yuko ubutegetsi wabushingiye ku baturage kandi abantu ba mbere bahagarariye abaturage muri leta baba ari abo ngabo aba badepite aba ngaba abaparlementaire ariko akazi kabo ntabwo ari akazi kameze nk'ako muri sante publique mu bintu by'ubuzima akazi kabo ni ako gutora amategeko yo kugira ngo ibibazo by'abaturage bikemurwe ibyo bibazo bitakemurwa ubutabera bugakorwa ibi rero ni ibyerekana yuko muri iki gihugu cyitwa u Rwanda nta nzego z'ubuyobozi buhari yewe nta n'inzego z'ubutegetsi zihari kuko ibi bintu aba badepite bagiye kwijandikamo icya mbere ntibibareba ariko icya kabiri mu mafaranga muri mu ngengo y'imari ya leta haba hari amafaranga ateganyijwe muri minisiteri y'ubuzima yo kugira ngo hagire abantu babasha kuganiriza abaturage kugira ngo bakumire ibibazo iyo babonye ko ari ibibazo bishobora guhungabanya umutekano cyangwa se umudendezo w'abaturage ariko ibindi bibazo nk'ibi ngibi ni ibibazo bifite inzego zabyo zindi ziba zishinzwe kubikemura byanditse no mu mategeko ariko bitari abadepite nkinaha ubihugu dutuyemo usanga nk'aba social worker cyangwa se abavoka nibo bajya muri ibyo bintu cyangwa abantu bashinzwe ibindi byo bita ngo mediation nibo bajya muri ibyo bintu bati reka tubanze tuganire turebaho mwahuriza bakagira ibiki byose nibo babashinzwe ibyo nta mu député winjira mu buzima bwite bw'umuntu ndetse niba vuze ngo leta mu gifaransa rero ngo leta est impersonnel leta ntabwo ari umuntu ntabwo rero leta ishobora kuza ngo yinjire mu buzima bwite bw'umuturage ngo irimo gushaka ubikemura ibi ngibi ni kwa kundi bashaka kwerekana yuko ngo ari abantu bahambaye ngo bita ku baturage wanabivuze neza kare Jean Paul uvuga uti ibi byose barabikora kugira ngo batangire bategure amatora ari mu myaka ibiri iri imbere ariko ibyo bakora byose bajye bashuka abantu wenda batajijutse batazi uko bigenda ariko nkatwe ntabwo bashobora kuza ngo badushuke nta nubwo ari ibintu twarebera ngo duceceke cyakora ibi bintu nanjye kuva ntabwo mfite imyaka myinshi kandi nkunda politike nkurikira politike iyo hirya no hino ku isi ni ubwa mbere nakumva ibintu nk'ibi ngibi mu buzima bwanjye wenda harandi byabaye nazi ariko ni ubwa mbere nakumva ibintu nk'ibi ngibi n'amahano agaragaza ko umuntu uyoboye kiriya gihugu ariwe Perezida Paul Kagame atazi na gato ibijyanye no kuyobora igihugu ibijyanye na governance nta na kimwe azi umuntu yaragiye yisanga ahantu gutyo gusa ati murakora ibivuye mu bwonko bwanjye nicyo kibazo nyamukuru dufite muri kiriya gihugu ariko ikibazo kidarenzeho ni ukuba abanyarwanda bamwe na bamwe abo ngabo ndibwira ko ari abantu babashije no kujya kwiga baza bakabikurikiza bakemera gukora amafuti nk'ayo ngayo kuko babyamaganye ntabwo Kagame bose yabasha kubafukira muri prison cyangwa se ngo abice cyangwa se ngo aburi ibirengero bose ntabwo byashoboka hari ibintu rero abanyarwanda ubwabo ndakomeza kubigarukaho bagomba baba abita intore hari ibyo bagomba kuvuga bati reka tureke kwiha amenyo ya rubanda ndumva ari aho ngaho nagarukiriza Jean Paul
ntabwo intore zizabikora kubakanguriya ntacyo bitwaye kandi ni byiza ariko niya bageze muri ya leta aho bavuga bati amaze iminsi ntashyigikira umukuru w'igihugu ejo bundi ashire nabonye Kagame ya postinze ifoto ye akuriye akana ka Ange bariho bagendana noneho aravuga yandika kuri Twitter ye ati uyu mwana agiye abadinde batabara igihe ngira gutya akaza kunshekingaho mu ofisi kugira ngo arebe aho ndi ati no kunyibutsa ko mba nkeneye rimwe na rimwe kuruhuka noneho ariko ashyiraho iyo foto ndavuga ni intekereza abantu yamaze nandika munsi kuri urwo rukuta rwa Kagame ni yenda hari ubwo bayise kuri w'umwana nizere ko uhari bizaguha impamvu yo gutekereza ukaba utazongera kumadara twica bandi basekuru b'abandi bantu b'abandi bana kuko mu gihe ubwo ngo umwana wawe umwuzukuru araza akagucekingaho mu biro ngo akanakwibutsa ko ukeneye kuruhuka abandi buzukuru bo bajya kubacekingaho mu marimbi aho wabashyize aho niho wabaciriye nizere ko yenda noneho ufite umwuzukuru uzatekereza ko n'abandi nabo bakwiriye kujya bareba babo batari kujya kubasanga mu marimbi ariho bajya gushyira indabo no kubibutsa abantore barantuka barampagurukira baravuga ngo naje gushaka followers ngo kwa Kagame kandi mu by'ukuri cyakora followers si ibyo ni ikinyoma kuko Twitter yagira iri nemera uwo nshatse arabisaba nkamwemera ntabwo ari kwa kundi ushobora kumwaka gusa ngo follow ugahita unkurikira ntabwo ni ikinyoma ibyo ni byo ntaho bihuriye ariko tekereza ikintu navuze ntaho gihuriye n'ibintu ibyo bavugana ko ntaho bihuriye n'ibyo navugaga kandi mu by'ukuri abo bantu bavuga ayo magambo benshi bashobora kuba bafite basekuru Kagame yari mbaguye yamaze bafite yenda se nabo nka abavandimwe babahatse bafite abavandimwe badafite ba nyirarume badafite ba se wabo badafite ba nyina wabo kubera ibyo Kagame yakoze ibyo nari mvuze rero bavuga guti izo ntore ni byiza kuzikangurira ukazibwira kuko warabibonye ko niziri hanze hari igihe zimwe zibagirwa yuko ibyo turiho tubabwira ari nabyo byatumye bava mu gihugu barimo bakaza hanze bakaba bariho basarura amatunda y'ubwigenge kandi nabyo byaratanzweho ikiguzi ashire kuri iyo ntabwo ari ukudekoraja izi ntore ntabwo zizapfa ku hari filme yenda tuzayigarukaho tuyiganireho yakozwe n'Abanyamerika ariko leta iza gusaba ko bayivanaho yari yabaye sponsored na Sony murayibuka yenda ubwo umufilmmaker yagiye muri North Korea agasanga yerekana uburyo babayeho ahantu bakwereka bati dore aho abo ngo abana bagaburirwa bashonje bagafata restora bakayitegeka ko uwo munsi ijya kugaburira abantu bakazana abantu baje gusaba restora zikaba zigabura abantu ku buntu berekana ariko n'amaduka amwe za grocery store zirimo bagurisha nako ntibanazigurisha ahubwo batase ama orange ya plastic za watermelon za plastic amatunda y'ubwoko bwose ya plastic iyo filme ndayibuka bageze aho kuyibona bikaba ari fraud n'ubu ngubu duyibonye abari nka titre gusa utarayikopiye icyo gihe simpamya ko yaba yifite kuri Vimeo cyakora yari ihari berekana nyine uburyo umudiktateri abaho ngiye kuvuga ijambo ryavuzwe kuko yarimo na comedy abantu ubwo bavugaga bati ngo na shebuja ngo nawe ngo arasura ngo nk'abandi induru zaravuze ashire baravuga bati iriya ni offensive mbese bo bamufata nk'ikigirwamana ngo kuko ngo we ngo ntasho noneho baravuga bati burya nawe ati nawe umeze nk'abandi bose atarasura bihita ariko iyo filime yarangiraga apfa umuperezida wa North Korea apfa baza ariyo mpamvu yatumye bayidekuraja Abanyamerika bakomeza kwiyerekana ndetse banavuze ko nibakomeza kwiyerekana muri za siyara zabo bazahura n'ibibazo stress zikomeye cyane mu Rwanda niko bimeze nta muntu ushaka kumva ko Kagame ashobora kugira ikintu yabwirwa nta n'umuntu ushaka kuba ko yakubaho Kagame ashobora gukosta nta kintu mbese ushobora gukritika ko Kagame ziriya ntore zirashinyitse gusa ziraho ngaho iyo uvuze ikintu ziba zitegereje gusa kugusamira hejuru ndagira ngo ukomereze ku nkuru jye nawe twasangiranyije y'abadepite bari mu Rwanda bavuga ngo baje kureba n'ibintu bibaho inama y'ubushize banza yarabiye mu bindi n'ibintu bibaho buri mwaka cyangwa se imyaka ingahe aho abadepite bagize ni ishyirahamwe ry'abadepite ba Afurika bari mu Rwanda rero bakoreye urugendo mu Rwanda noneho muri titre ya Imvaho iravuga ngo abadepite barasabwa kwigira ku Rwanda ukuntu bita ku baturage babo berekana ngo imidugudu ya Karama ashire urabizi neza Kangondo abaturage bacu barasenyewe barimuwe ntibafite aho batuye barara Rwantambi imvura irabanyagira abandi bakajya mu miringoti abandi bacumbikiwe muri gereza tangurane ntibashobora no kuba n'amadolari ibihumbi icumi ku stambu yabo Kigali zakoresha ku mafaranga arenze ibihumbi yenda mirongo itatu by'amadolari cyangwa mirongo itanu ariko bagahangara bakavuga bati abantu bigire ku Rwanda ese wakwigira ku Rwanda uretse akarengane yabigiraho itihe bwo ukaza kubereka ngo dore ngo abaturage ngo umudugudu wa Karama ngo batujemo ngo abantu ngo bagira kuri desaka hano abantu 140 ngo imiryango 140 ese koko icyo ni ikimenyetso ko abanyarwanda bayeho neza kandi ari ibintu bya bindi bya display byo kwerekana gusa ngo bakwereke ko bafashe abaturage ese ntiwana kwibaza impamvu ahaza abashyitsi abaperezida n'abandi nkajya kubereka ngo umudugudu w'icyitegererezo mukabajyana Kinigi bavuye i Kigali bakagenda amasaha abiri n'igice ese ibyo ubwabyo ntabwo ari témoignage yuko ibyo muvuga ari show ari ukubereka gusa ibintu ariko namwe kuko tumutaba muri ubwo buzima ese kuki niba mufite mwateje abanyarwanda imbere babayeho neza kuki icyo cy'umudugudu w'icyitegererezo uri ahantu hamwe mu gihugu kimutavuga muti dore ahanga hakimicanga imidugudu yaho kimeze kuki mutabajyana inyuma hariya za Kicukiro cyangwa se hariya mu Gatenga ukabafata ugatwara mu n'amasaha abiri nagatwika amavuta ngo ngiye kwereka ukuntu ngo mudugudu w'icyitegererezo umwe gusa mu gihugu none ngo twigire ngo abanyarwanda ngo abadepite bandi bigire ku Rwanda of course ibyo bavuga iwabo bashoboye kubikora nawe igihe iterambere bavuga barigeraho ni ukuvuga ngo bashoboye kubikora icyo mvuga ni iki ni ukuvuga ngo bajye mu ngo babwire bati ubugari bwanyu ntibuhiye nta munyu urimo nta n'amavuta nta nubwo mwashashe nta nubwo wo muratongana n'umugore nta nubwo mufite ibintu by'uburinganire bla 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 ibyo se wo kubizi ashire ni hehe muri Afurika ibyo bintu handi byakora ashire kuri commentaire yawe kuri iyi ngingo cyangwa se kuri iriya article yo mu mvaho
urakoze nanone Jean Paul ubundi hari ukuntu bavuga ngo umuntu ashobora kubeshya inshuro nyinshi ariko ntashobora kubeshya igihe cyose abantu bavuga ngo igihugu cyateye imbere ngo u Rwanda rwabayeho ku Kagame ruko afashe ubutegetsi ubu muri 2022 nibwo babonye umudugudu w'icyitegererezo bagomba kwereka abanyamahanga mbere yaho bakoze imidugudu yari iri hehe nibwo ngo mu myaka 2017 hafi 2018 Kagame yitwa ngo Lomford ngo niwe kizigenza niwe ukomeye hariya bubatse umudugudu umwe w'icyitekerezo nicyo bashatse kuvuga byerekana bya bwa budasa bwabo mu gushaka kwerekana ibintu bihambaye batanafite bishingiye mu kwiyemera gusa bigera ngo ahubwo bakigonga bakerekana ahubwo ibitandukanye n'ibyo bashaka kwerekana ariko njyewe icyo nakuyemo ni kimwe hari ikintu iyi FPR yashyizemo imbaraga muri Afurika cyane cyane kwishyura amafaranga mu binyamakuru no kujya gukora za lobbying mu bindi bihugu runaka bati muze mutwigireho nyamara bwacya Kagame ubwo akavuga ati izi mvugo ni bwoko kizintore mwazanye ngo babigireho mwiyemera niki mwiratana iki ako ka video bavuze iyo extra y'iryo jambo bavuze nanye ndayibuka hari n'abantu dukunze kuganira ku mbuga nkoranya ku mbuga za WhatsApp zimwe na zimwe baza nabo bafite izo mvugo zo kwiyemera ukakaba kubita bakabura icyo bavuga ibi bintu byo gufata abanyamahanga nta kindi bigamije atari lobbying ziba zigamije ngo ejo bundi bazavuga bati kuva rero u Rwanda rwaberetse umudugudu w'icyitegererezo ubwo tugiye gutegura inama y'igitaraganya ikomeye cyane igiye guhuza Afurika yose kugira ngo abanyafurika bose bige uburyo bagomba gufata abaturage babo neza ibintu byose ni business mu nyungu za Kagame nta kintu na kimwe cyungukira abaturage ahubwo baragenda bagafata utuntu iyo midugudu siyo bavuze ejo bundi abaturage bari babuze ibyo kurya batabaza bati nta mwadukize umazu meza ariko twabuze ibyo turya ikintu abanyarwanda bagomba kubyumva icyitegererezo cya mbere cy'igihugu kiba cyarateye imbere cyangwa kiri no mu nzira nziza cyitwa development du capital humain ni ukuvuga ngo kuba abaturage ubaha ubushobozi cyangwa se ubaha uburyo biyubakamo ubushobozi bwo kwitunga no gutunga babo ndetse bagatunga n'igihugu ariko mu gihe ugenda ugafata utuzu nk'ariya niyo izaba ari inzu nziza ugatereka hariya ugashyira umuturage wishwe n'inzara nta kintu wakoze ubutegetsi budashingiye ku mibereho myiza y'umuturage nta kintu wamaze kandi aha ngaha ni naho FPR iyobowe na Perezida Kagame yatsindiwe kuza bagafata ubutegetsi barangiza ubukungu bwose bakabwikubira uwiyubakiye ibintu bakabitwara uwishakiye amafaranga ye bakica bakabitwara ugerageje kujya icyo akora byose bakumva ko bigomba kuba mu bintu by'ubugugu bwabo bwo kwikubira ubukungu bwose aha ngaha niho batsindiwe ibindi byose bagerageza gukora ni kwa kundi umuntu aba afite igisebe akaza akagipfuka ati nta kibazo mfite ariko arimo gushinyiriza ibi niko njye mbyita kuza gutumira abanyamahanga b'abadepite nabo birumvikana nyine bagomba iyo baje mu Rwanda barabwira ati hano bari abanyamahanga barabizi bose inaha mu bihugu dutuyemo tuganira n'abanyamahanga u Rwanda bararuzi bazi ko u Rwanda rwerekana ko rutari bazi ko u Rwanda ruyobowe n'umuntu w'umunyagitugu ndengakamere ku buryo ahubwo niyo bumvise ko twe tumunenga bavuga bati murabiye buse ibi rero byo gufata abadepite za kubereka ngo iyo midugudu ni ibintu niho kwisama wasandaye kubereke kare nigeze kubivuga ibihugu bya Afrika cyane cyane ibihugu bya Afrika francophone guko ibyo bagolfone byo Kagame baramuzi FPL barayizi urwanda bazi ko rubayeho ariko ibihugu byo muri Afrika francophone byagiye bibona ubwo kuba tuvuye ni igifaransa ibihugu d'Afrika francophone ibihugu byakoronijwe n'abafaransa byo muri Afrika byagiye byumva Kagame ngo yirukanye ambasaderi w'Ufaransa mu Rwanda ngo yahaye ambasaderi ngo amasaha 28 ngo igifaransa ngo yagiciye bakishimira tuba Faransa baradukandamije tubona mu Nyafrika nawe ubakandamiza ubereka aka kanya barareba Kagame ukuntu ajya mu Bufaransa ukuntu yakira ba makuru hariya bakibaza ariko wa muntu watubwiraga biriya bintu aracyari seriye ibintu yatubwiraga aracyabikomeyeho ibi byose barareba kandi barajijute nabivuze ku buryo Kagame baramuzi abantu bazagenda barebe kemise basi nshaka kumukora publicite ariko abantu muri biriya bihugu bamaze kumenya neza Kagame wariwe ni ukuvuga ngo ibi ngibi byose bakora ni ukwisama wasandaye no gushaka kwerekana ko uhagaze neza ariko abantu bazi ko unahagaze nabi ariko no ku banyarwanda tutanabitinzeho Jean Paul hari ingero nyinshi zigaragaza kuntu FPL yubakiye politiki zayo cyangwa se ingengabitekerezo yayo yubakiye ku binyoma bahereye bavuga bati muze mudufashe ku rugamba turwane tubohoze igihugu abaje kubafasha babo kubita udufuni icyo ni ikinyoma cyabaye baraza bati tuje kurokora abantu bari gukorerwa jenoside babagezemo nabo barabica ikinyoma kindi basa abanyarwanda bari bamerewe nabi n'igitugu cya Habyarimana kandi byari ko ngewe niko mbyemera igitugu cya Habyarimana cyari kiturembeje twese baraza bati tujye gukiza abanyarwanda igitugu baraza bazana ikiku by'inshuro nk'eshanu baraza bati tuje gukemura ikibazo cy'impunzi burundu ariko umubare w'impunzi ziri hanze mu buzima bubi zitari baragiye no gukora za rubingi muri za HCR kugira ngo impunzi zitabarokoni mbese zidafatwa nk'impunzi ahubwo zifatwa nk'abantu wenda barenzeyaniro bo barabaye impunzi HCR bafasha ibi byose bakaza bakabyirengagiza byerekana nyine ikinyoma cya FPL n'ibi by'imidugudu rero ni ibinyoma bakomeza kugenda bapakira aho ngaho birengagiza ko abantu babizi bari abadepite biboneye urugendo bajya Kigali bareba imihanda myiza mikeya bareba no mu mudugudu Fred Misiyo baze kubise mu mufuka bagiye gusubira hariya iyi midugudu y'icyitegererezo ntago uzayumva yubatswe muri biriya bihugu kubera ko ni ibintu bitabaho ni ibihugu byo bibanza kwita ku baturage babo mbere yo kuza gushyiraho amazu yo gutaka igihugu no kugira ngo bakomeze bagurisha abaturage bagurisha igihugu ni ukuvuga ngo rero ibi bintu nta musaruro na muke biha FPL ndetse nabo ubwabo niba banaduhinyuza nibarebe kuva bafata ubutegetsi bakubita ibinyoma aho ngaho uko umwaka urangiye ibibazo byabo biriyongera ubwo rero ndibwira ko nubwo kare bavuze ati ntago bumva barinze ihaniro ariko ndibwira ko harimo wenda bake bakibyumva bakibasha kumva no gutekereza ababishoboye bazitandukanye nabyo cyangwa barebe uburyo banakibura bagenzi babo twebwe ntago tuzahagarika ibyo dukora kubera ko niko twiyemeje n'izina gagaciro zacu gukunda igihugu byanyabyo gukunda igihugu byanyabyo bivuga kuvuga ukuri kuvuga ibibazo uko bimeze bigashakirwa umuti ntago bivuga kuza abantu bipfukirana ukaza ukaririmba ngo intore zirishe intambwe kandi yarakwiciye iwanyu ibintu by'ubu byajya kuba abanyarwanda nabyo ni ikibazo Jean Paul bera tuzabishakira ikiganiro abanyarwanda bamwe na bamwe nabo hari ikibazo bafite gikomeye reka ndekere aho ngaho
Bashire urakoze reka kubatibuka nezere ku audio ndamushaka kuyumva bitibuka iryo jambo Kagame abwira abantu baba ngo nabakadre ba FPL nubwo yayivugiye yavugiye atsiriraga umukobwa atikarije wari warigize umuvugizi ukomeye cyane kuri Facebook atuka n'abantu muri opposition biriya byo kuvuga ngo bigire ku banyarwanda umva uko yabashubije kandi numva ari wowe wayimpaye reka tubwire n'abadukurikiye bayibuke ariko uyu munsi yabade kubivuga kandi koko nta cyahindutse kuva icyo gihe
Thank you. Zampo duka sanga ni kiasirafuga nabi, kiasali ya nechangu.
Nani vindi virimo, na chindi kinu, chirimo urete kuvuga ngo, ni wakwiriye kujya bavuga imvugo ngo baze kutwigira ngo amahanga twigireho. Noneho rero, ibyo bivuga gacyurira aliste kana, niba ari akana, none, uyu munsi abadepite be babisubiyemo kandi mu by'ukuri ibibazo byo mu Rwanda biteye ubwoba ni ubwe wenyine waje akavuga ati mu Rwanda ati bashimye ibi niba ariko ntibahaga bararya ntibahaga urumva n'ibyo byose nabo bashyitsi bashobora kuzasira bafite iyindi sura itandukanye n'iyo bababwiye abiyandikiye n'abanyarwanda reka amasaha arimo aradutwara ya filme abazashobora kuyireba yitwa The Interview. The Interview aho ba ni nziza cyane ku ba dictateur ni hahandi bagomba kwerekana gusa ibintu biri positive gusa ibintu bibi ntibashaka kubyerekana. Dusoza rero nababwiye ku ruhande rw'ubutabera ndaza kugaruka kuri iriya haza n'iriya biriya bya za na biriya byo ku by'abayisilamu bavuga. Ariko mbere yuko nyigarukaho ku bintu by'ubutabera mu byo bigirwaho naho zinseka cyane kubona wibuka ko ku itariki ya 10 umuryango ndavuga Delin Rwigara yagiye mu rubanza baza kumubwira ngo azagaruke nako ngo urubanza bazaruca ku itariki y'6 z'ukwakane nk'ejo bakora icyandiko ra ki backdating nubwo ngo bandika yuko cyanditswe ku itariki 9 aho RDB yotorije kugurisha imwe mu nzu zabo ni nka retaliation n'umujinya kubera ko bagiye mu rukiko bati noneho ya nzu muyigurisha hoteli cyangwa kiriya gice cy'inzu twari kiri on hold kubera ko yagiye kuturega mu rukiko bati noneho muze kubigurisha ati iyo registra yarura irakora dibirandika ati bwana registra nshingiye ku rwandiko mwasabye musaba gutanga gukora cyamunara ku nzu ya kanaka ati uburenganzira murabuhawe bihu ntabwire ari coincidence bihurirana n'umunsi bagiye mu rukiko rwandiko nibwo barutanze barangiza je navuze ariko ntabwo ari n'ububandi harimo ubugoryi buteye ubwoba kubona nk'ibyo bintu betiba batavuga bati abantu barabijyanisha nuko twagiye mu rukiko byari bicecetse yabaye kangahe barangiza bati noneho turashaka kukwereka ni nko kuvuga ati reba ibyo dushobora gukora tugutere metero ni nko kuguhahamura ibyo byose bakaba babikora bakoresheje za sisiteme zari zishingiye kurenganura abantu zarazi kuba arizo zikora kinyamwuga bakavuga ati turazikora gusa kugira ngo tunezeze umukuru w'igihugu cyane cyane ko iyo mugiye muri media mutangira kumwandagaza cyangwa se mukamuvuga ko ari we uri inyuma y'ibintu birabe ntabwo ari ibintu bikorwa n'ubutabera cyangwa se nabwo n'ubucamanza ntaho bahuriye bya RDB ni ibintu bya executive nubwo n'ubucamanza ntabwo navuga ko ari buzima ariko ni ibintu bikorwa mu rwego rwo kugira ngo ziranzego executive abari abadirekteri n'aba secretary general berekane yuko nta limite bafite icyo bashaka gukora cyose bashobora kugikora the contradicting na biriya bigambo Kagame ajya kuvuga mu gihe cyo kutangiza ngo niba ari icyumweru cy'ubutabera niba ari ukwezi k'ubutabera akavuga ati mujye mwigenga mu bugibi kandi yarangiza agakoresha inzego zo guharasinga abantu aba victime ze kugira ngo batazagira nubwo ubutabera cyangwa se niyo justice azigera na rimwe yigenga ariko tekereza bagiye mu rubanza ubutabera cyangwa se ubucamanza ngo gete tuzabasubiza barangiza akavuga bati ndetse turashaka no kwibutsa ko dufite ibindi tuba twabaye turetse ariko kubera ko muri mu manza ndagira ngo mbabwire yuko n'ubu dufite uburenganzira bwo kugurisha na ya nzu yanyu yindi iri hariya na hariya ibintu byo gushaka gusa kwerekana ko dushobora gukoresha inzego za leta guharasinga cyangwa se gukora harasinga nkivuga ku nzego za leta ashire reka nguhe ijambo rya nyuma kuri iki kintu cya kisilamu ibintu bya kisilamu kuvuga ngo bagira uto azana azana ni ikintu yewe watuye muri Nyamirambo yewe watuye kumumena nzi neza ko umuntu we hari hafi yo kwa Kadafi umuntu utuye mu Biryogo umuntu uturiye hafi aho ngaho ni risque atari ukubera ko ari inconvenience gusa ahubwo kubera ko uzi ko ni nk'uko imodoka zicaho zikavuza induru ni nk'uko imodoka zifata za fremote zikavuza zikavuga mu buryo bundi budasanzwe ariko ukaba uzi ko utuye aho hantu icyo ni ikintu ushobora kwemera ko kizabaho ni nk'uko helikopita icaye mu kirere n'ibindi nk'ibyo kandi kuko nabonye abantu bandika baravuga bati noneho muzahagarika n'izi helikopita zica ahangaha ziradutesha umutwe ziradusakura ashire nabivuze amabyinnyi baraza utubabonye ibintu biriho bibera hariya ku gisimenti nta limiti hari abantu ibintu biriya knowing bimwe bibi cyane birimo imyanda ibintu bibabwiye ariko ngo abayisilamu batangazana bahamagarira abantu kuza gusenga ngo imisigiti munane biracitse kandi ubwo imisigiti yenda niyo irimo n'abo bantu cyangwa se sinzi ngo ni iyihe uko byabimeze kose iriya religious freedom mu Rwanda ntabwo itangaza cyangwa ukoresha uko byatangiye mu bakristu n'uyu munsi ngo abayisilamu bazajye bamenya isaha si ngombwa ko hari umuntu ubahamagarira ese muzi ko hari abagatulika bagiraga isaha igenda cya kintu kikikubita amasaha ageze abantu bakayakubita inzogera abayisilamu bakora ayo azana ubwo bwigenge bw'amadini kwemera ubwisanzure bwo gusenga uko umuntu abyemera abasenga bunamye abasenga bamanitse amaboko abasenga batembereza ibyo bintu bibareba hehe ni bwa budasa nibyo navuze ejo bundi ubwo nyine bagomba kubabwira noneho nuko bayoboka Imana ashire ijambo ryawe dusoze ikiganiro
urakoze Jean Paul reka mpere ku byo wavuze bya mbere bya ziriya manza zo mu muryango wo kwa Rwigara nigeze kubivuga kandi n'ubu ngubu ndacyabihamya igihugu cyose n'inzego zacyo zose inzego z'ubutegetsi zose zikora bitewe n'uko Kagame yabyutse niyo bidatewe n'uko Kagame yabyutse iyo batazi uko yabyutse bahita bibwiriza bagakora ibintu kugira ngo bavuge batawe kugira ngo arakare anezerwe ngibyo ishyano twagwishije urumva wabisobanuye neza uvuga uti abantu bararekama ibyabo bitabaza urwego rushinzwe kurenganura abaturage akaba ari rurengaho rute tugiye kubarenganya ahubwo mu nyungu za Perezida Kagame n'agatsiko ke ibi ngibi rero iyo tubivuga ntago tuba dushaka kwisubiramo kenshi ahubwo tuba tugira ngo abantu batabyibagirwa baba abanyarwanda barwanya leta baba n'abayishyigikiye bajye bibuka neza ko iki gihugu kiyobowe no gushaka k'umuntu umwe bitewe n'uko yabyutse kandi ko inyungu ze ari uko abanyarwanda bose yabagize imari agomba kubyaza umusaruro mu nyungu ze bwite iyo mvuze ngo abanyarwanda bose uwo yageraho wese agifite imbaraga nk'izi ngizi niko azamugenda nibyo ari gukora muri kiriya gihugu tugende tujye kuri ibyo ngibyo bijyanye n'ukuntu abantu basenga nibyo bindi twavuze hari ibintu biri public bireba rubanda hari n'ibintu bireba privé leta y'u Rwanda ni leta nzi yitwa ko iri laïque ni ukuvuga ngo ntivanga imiyoborere n'ibijyanye n'amadini amadini arigenga mu bijyanye n'amadini leta nayo igakurikiza amategeko aba yatowe mu nteko nshinga amategeko anakubiye mu itegeko nshinga kugira ngo bajye kwivanga mu buryo abantu basenga ibi ngibi nanone ni bya bindi twavuze ngo ni agahoma munwa ariko se tuzabivuga kugeza ryari kubera ko Jean Paul ndakurahiye mu bindi bihugu byose nzi ku isi bifite abantu bo mu idini rya Islam uramutse ugize icyo ukora ku idini ryabo nk'ibi ngibi leta y'u Rwanda yakoze nta mahoro wagira n'amakeye sinzi mu Rwanda abisilamu baho uko bameze ariko ntibizagutangaza ejo bundi ubona abisilamu bambaye imyenda y'umutuku n'ubururu n'umweru baririmba intore zirusha intambwe Perezida Kagame bashaka yongera gutorwa kandi ari we urimo gukandamiza abanyarwanda kugera naho abuza abisilamu gusenga bijyanye n'uko abisilamu basenga ku isi hose yewe ibi bintu nta nubwo nzi ko igihugu nka Katari kitwa ko gifite imikoranire n'u Rwanda sinzi ko abaturage babo bamenye ibi bintu babyihanganira sinzi ko bari abaturage bashaka gushyira izo ngabo z'u Rwanda muri za Mali za Burkina na za hehe abenshi ni abisilamu sinzi ukuntu ibi bintu bizafatwa kubera ko ni ibintu birenze kamere birenze ubwenge busanzwe umuntu asanzwe arebesha nk'ikibazo akaba yagishakira igisubizo wibaza n'impamvu wabikoze ukavuga ati se abantu bafite imyuka mibi bapatanye nayo ibategeka ibyo bakora ibi bintu bituruka hehe iki kintu ni ikintu hari amahano menshi cyane FPR yagiye ikora ariko yangaya yo ku bisilamu ngira ngo bariya bisilamu bose bayihakirizwaho ubwo tuzareba niba idini rikomeye kurusha umuntu kuko abisilamu nzi ko hari abantu iyo bigeze ku Mana n'abantu nta gushobora kubavugiramo Imana ni ikintu kiri sacré isengesho ni ikintu kiri sacré n'ubwo ni ibintu tavogerwa udashobora guhangara uri umuntu usanzwe ubwo tuzaba tureba reaction z'abantu ariko nashimye abantu bavuze bati namwe izi kajugujugu zanyu z'intambara zitunyura hejuru umunsi nizongere kunyura hanga akora ko natwe nzira dusakuriza nibura hari abavuze bati two guceceka ariko ibi ni ibintu mu maguru mashya leta niba bari abantu bazi ubwenge ni ibintu maguru mashya bagombye guhita basubiraho bakabivaho ariko bitari ibi ngibi gusa by'abisira abantu bazikwe ko dufite impu abisira mu gusa n'abanyarwanda muri rusange akarengane kabakorerwa ni ibintu byagombye guhagarara mu maguru mashya bidahagaze nahanganye gusoreza baravuga ngo amatwi arimo urupfu ntiyumva ubutegetsi nabwo rero bushaka kurimbuka neza bukagenda bugahera ahantu butangirira ni mu kutumva abaturage no mu kubakandamiza gukandamiza abaturage banakubwira bati bataka bati uratwishora tumaze ugakomeza ukinangira uti ndakomeza mbakanda ibi rero ni ukwishuka kubera ko nta leta n'imwe nzi ku isi yigeze isumbya imbaraga abaturage ubwo rero mukomeze abaturage musunike ku rukuta kandi bari kugera ku rukuta ubwo niyo mura kubahagurukana kunyina amaherezo azabayo ngayo mutegereje mwaniyubakiye Jean Paul ndumva rawo nagarukiriza ndagushimira cyane kuba wantumye muri iki kiganiro. Jean Paul ushobora kuba wavugiye kuri mute, ntabwo ningize nkumva.
Si birakoze cyane, narimo mvuga nari na narimo mvuga wakoze cyane, navuze ni yashire ni wowe nshimiye kubana nanjye muri ikiganiro, ndetse nshimiye n'abantu bose twabanye bakunze ikiganiro igihe n'iki. Yarashire Kamana twari kumwe mwisesengura, nanjye rero muri studio nitwashimye Jean Paul, nzagaruka muri studio ejo bundi mu kiganiro uyu munsi. Naho ubutaha Shire wakoze cyane, abakunzi bacu rero turi kumwe no mu bindi biganiro.
Mugire ibihe byiza.